Mumbera yemo Minister Janet Kataya Museveni ategezeza nti okusunsula abayizi abana agenda mutendera gwa A-level kwa kubawo nga 18 nenga 19 omwezi guno ate olusoma lwa ttaamu esooka eyasini eyokutaano lutandike mwezi ogwokutaano nga 5. Ebivudde mu bibuuzo biraze nti abayizi 42,999 be bakola ebibuuzo omwaka oguwedde nga ku baana abayizi 42,868 bayitidde mu result 1 nga bafuna ebbaluwa eya UNEB ekakasa nti bayise ate abayizi 10,191 bayitidde mu result 2 abayizi abawera 13 bayitidde mu result 3 nga bano si bakufuna ebbaluwa ekitongole kya UNEB ate nga baba yiza bawele ya 12,214 tebala vikako. Daniel Dongo akulia chitongole chiyunebo agami ni tebibuzo vila ze nga baizi ebitundu ebisuka mchienda muenda kubuli chikumi baizi ebibuzo vino.
More candidates have achieved at higher levels of C and above in 2025 compared to 2024. Now this is quite also encouraging when we look at the sciences where the percentages of candidates who have not achieved at least a D level has dropped very significantly.